DajimSafi.com.
Nyasubi ndani ya mbanyu
kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo.
Nizaliwa peke yako.
Solo solo solo.
Utazikwa peke yako.
Solo solo solo.
Aibu yako yako.
Solo solo solo.
Solo 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 solo.
Kaza buti kaza, kama we ni soja, saluti kwanza. Toka nduki piga bunduki vita isha anza. Mwisho tule bata ndefu japo maisha ni mafupi baba. Tondoke, tuokote, usiogope, hatukai kinyonge. Tuongoze,
tuongeze,
pishini wewe baba wanyang'anyi tonge. Wakituona pressure juu mpaka wana paralyze. Dos paka kwa miguu uzi na oversize. Wakiuliza nane Mr. Blue, Mr. Potter. Leo ajabu bala, shetani yuko paradise.
Mabaraka za ja, na love tu ya mta. Maombi ya mamangu ya menikuza kishuja. Kwenye safari yangu mini mepitia mengo. Sifuge chuki change, fuga kuku wengi wengi. Fizo mambo za kulala mzungu wa nne paka morning. Mwambieni ambalulu mima nengo, sio money. Habari za kuwa, wazazi wa nani jari na jua. Sibani na pua, mdomo husu kari ya mua.
Shua,
mini metoka mbali sana ujue. Kana utue, ujana sindome nifanya nkue. Acha tue, kwetu wajifara guwe. Defa ni wao na tunawafunga.
Hawa ni mafala mjue.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo.
Nizaliwa peke yako.
Solo solo solo.
Utazikwa peke yako.
Solo solo solo.
Aibu yako yako.
Solo solo solo.
Solo 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 solo. Solo solo.
Kuking'oko kukiraka. Cheza fusi kati dozi midoli ya zambu za baka. Yanashuka tumgongoni wakishona kwa vichaka. Na umdundo kama nyapa lazila mako na zacha. Na make money ni matu ni tami don father. Kinikuta kwenye party ni bweni la don dada. Pieces na chana misamba kuzinacheza go gaga. Kisike jina tumalume vuna jua bondanta. Kitona perfume kwa mbali afut na ngaa kwa mitumbo. Tunapiga show kali tuko sisemu kirunga. Tukitoka ngumi kali jua mipira na vijunga. Nakula tu majani kami chunga.
Peke yangu naona bora peke yangu. Marafiki wengi ni wanafiki. Peke yangu naona bora peke yangu. Sina kitu kwao sithaminiki.
Niko solo nguvu ya mamba kumai. Mtango jea sana embe chini ya mpapai. Washa tu minyami chongo. Ndogo ndogo wakaficha sabuni mjini tukanuka shombo. Pesa nika kiganja chenye mchanga. Usipo kazo na dondo kwa jajipanga. Tangu lipo juwa binadamu ni wanafiki. So sikutege mea badia la kuku ni semiriki. Ona mbele ya wajuzi mnaleta ujuwaji. Ipo kasi leo meangusha meza vinywaji. Kelele za watu zwezi mikuni yumbisha. Wezi kukosa kelele za chura msimu wa masika niko solo.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe
solo solo solo.
Nizaliwa peke yako.
Solo solo solo.
Utazikwa peke yako.
Solo solo solo.
Aibu yako yako.
Solo solo solo.
Solo 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 solo. Solo solo solo.
Eti kiso naishi life mbaya ndo kutwa shutuma kwa wazazi. Mwana ushazaliwa mchongo kujituma fanya kazi. Pambana ustia sana uruma kwa washikaji. Dunia imechange usije tafunwa kama andazi. Kila moja na mission yake duniani. Kaunabisha kunywa sumu tone atakufa jirani. Kamilisha yako usishi kwa kumtegemea fulani. Ndo sababu alama za vidole vyetu zifanani. Maamuzi ni yako tacha nini siku kifa. Pigwe vijembe ama mwagiliwe masifa. Ukisha diuzeni uwe mshua kuheshimika. Au ndo wale wale wanaotetemeka wakijambishwa.
Madhali nikataza siji mix na manigas. Kwa kuwa ni kuwa mabrada nijua maisha yao ntaiga. Mpaka leo nimekaza pole kwa mlokuwa mambwiga. Kasi japata zero.
hero, mtani mekua hilo super, trooper, 26 suka. Natombea mabaila, Mungu anatukumbuka. Mziki sija kurupuka, since day you know wazee wanavaa bukta. Nimeanza game toka enzi ya Saigon, Sugu na Soro. Don't forget Bluff, Easy na Simba wa Moro. Hot Potty Family, BDP Kamili. Kamanda nimemeza bomb, kinipigia spokei. Nikipokea siongei, na gazabu master wengi magei. Na gazabu master wengi magei.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe
solo, solo, solo.
Nizaliwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Utazikwa peke yako.
Solo, solo, solo.
Aibu yako yako.
Solo, solo, solo.
Solo, 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 solo. Solo, solo, solo.
It's rock, so. I never had nobody. Had to push it on a solo. Ukankala wake up into nako pushing akso golo. Deliti mambua mwonga tiko na mumi follow. We believe in karma mwonga tadamu la kandolo. My life has been a testimony. Nipasa manifestimony. We receiving blessings only. You cannot depress the homie. To take a lot to impress the homie. Verses that are ever corny. You can take my destiny from me. Ask if you got a question for me. I came to TZ the F shit up. Kill it so bad. Don't nobody can sit up. So cold they cannot hit up. This is God's plan, don't nobody can speed up. I carry all of my struggles as a part of me. I come from nothing to paper, you gotta pardon me. Sending a phone and make a feeling more company. So I gotta take it to jog, get on my knees. The back of my show, yani vala shambo. I cannot fall, gotta get it toto patoto. Zizi neze mwana nezo imi ya makako. Wenzo tamba spenzo yeso katako. Kulibenta uyo kupanga vanzako. Nekunkala ungolumi wa mako.
We taking over. 26 life. Nengo. Nacha. Malume. Mawenge. Busy Babylon. Busy Babylon. Jiwara wara. We taking over like Nengo.